wanasema wewe ufai. Mko mimi menoga, wanasema wewe ufai.
Na mako choko
mimi meoza. Mbona uko doro, mbona uko doro. Mbona uko doro, mbona uko doro.
Sacha. Ona kutwa, squeeze na kuta ngome suba. Izoka soro mama wii, so sifunge ho na boga. Tama usikate, hata wakisema mimi kwate. Ahi, sipasu kwa na we, hawajuna nipa ni nini date. Ageni na teno, anasema aga usha niroga. Ageni na geni na teno, anaponda aga umesha ubeba. You and I, stoki singoki ntongeza love not adapter. You and I, wakopi wa besti maneno ila misi tokwacha. Wanasema wawe ufai, wako mimi menoga. Wanasema wawe ufai, wako mimi meoza. Mbona uko doro, mbona uko doro. Mbona uko doro, mbona uko doro. Abororo mama wiki, nika mazoba umeni kamata. Abororo mama wiki, nimesha penda trust me love. Usiniache mini wako, yo michezo yako, sije kufanya nikose. Kama pamba keshi mitakate, nitamani yako kwangu isishuke. Again and again na teno nasema anga usha niloga, yeah. Again and again wapendi kutona anga uote mingawe. You and I, stoki singoki ntongeza love not a data. You and I, wakopi wapesti maneno la misi topacha. Wanasema wale ufai.
Mbona uko doro, mbona uko doro.